a storyteller is. Matata, matata. Unapenda light ama unapenda giza?
Tulia nikupange.
Utakunywa wine ama nilete mzinga?
Tulia nikupange.
Network ni sawa ukikaribia. Appetite yangu si yasinia. Story yetu nitakanyagia.
Tulia nikupange.
Hakuna pale sifiki. Ona tuko kileleni na sikushiki. Umenijaza na ma feelings. Moto ni ya lighter, sio ya kibiriti.
Tulia nikupange.
Be, 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 be.
Tulia nikupange.
Be, 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 be.
Tulia nikupange.
Be, 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 be.
Bila do unatoa moshi bila ndo.
Tulia nikupange.
Nani huyu hatoki kwa choo? Nani mbogi gani haina form? Msani mgani huyu hana show?
Tulia nikupange.
Makonan wamejaza na Nairobi. Squeezy wheezy ndo imekuwa hobi. Tunaonanga signs but hatusomi.
Kutoka kitu kupanda mbegu. Wakule nyama toe kutu mkikule dengu. Niko 50-50. Sini confused na sanse. Na sina trust ya manjege. Mapasta na matenge. Na maodi tuko genje.
Kuna maodi watanda. Hao si magondi. Wanabiganga tanda. Jasho bila.